I oh, oh, I don't want to pay it. And I got to keep on.
Deblo one,
one, Deblo one, touch. Najua niko busy kikazi, I'm siku wazi. Wa kwanza Mungu, wa pili ni mzazi. Mbona hilo liko wazi? Mama yangu kipenzi. Mama wewe ni nguzo ya dunia. Mama yangu mlezi. Asante kwa kunipambania. Tumbo ni kwako tisa miezi. Mama umenivumilia. Cha kukulipa nini siwezi. Umefanya maerufu na mamia. I love you mama. Mama, 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 I miss you, mama, 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 nakupenda, mama, 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 nakukumbuka, mama, 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 mama. Kama siku kumbuki na kumisi atari. Ulewe mawako na mengi mazuri. Doka sina meno baka na ungea vizuri. Mama asante kweli wewe ni jasi. Mama ni taa imulika yombele yangu. Navyo kupenda ilo anajua Mungu. Maziwa yako yalikuwa chakula changu. Mgongo wako ulikuwa bembea yangu. Tumbo ni kwako tisa miezi. Mama umenivumilia. Cha kukulipa nini siwezi. Umefanya maerufu na mamia. I love you mama. Mama, 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 I miss you mama. Mama, 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 nakupenda mama. Mama, 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 nakukumbuka mama, 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 mama. Hata akiwa kile usimzalau mama. Akiwa chizi bwanawe mama ni mama. Hata akiwa japo usimzalau mama. Mama ni mama bwanawe mama ni mama. Akiwa kibonge usimzalau mama. Kimbaumbau mama we mama ni mama. Akiwa mkubwa usimzalau mama. Kama ngongoti mama we mama ni mama.
Diblo one touch.